Building a Great Marriage by Paul Bucknell.
Kumanga banja laba mamba ndipo ophunzitsa Paul Bucknell.
Translated from English to Chechewa by Roderick Banda.
Bomasulira kuchewa kuchingerezi kupita kuchechewa ndi Roderick Banda.
Discovering faith, forgiveness and friendship in our marriage.
Kupeza chikulupiliro, chikululukiro, komanso ubale mbanja.
Produced by Biblical Foundations for Freedom.
Wasindikiza ndi Biblical Foundations for Freedom.
www.foundationsforfreedom.net. Releasing God's truth to a new generation.
Kupasula chona dija mulungu chichifikire mbali watsopano.
Session 4, Oneness Forever.
Kuzo lachinayi, umodzi kwa nthawi zonse.
Life Principle 3.
Ndondomeko za moyo gawo lachitatu.
Let's pray. Oh Lord, we thank you for this last life principle of oneness. We pray, God, that you'd open our eyes to understand the wonders of your word, your truth. Build up our marriages that we might have great marriages. In Jesus we pray. Amen.
Amen.
Okay, so we're still building up our faith. This is the last of the first session. And we learned that the two life principles are like two beacons of light shining for a ship to come safely in. Now I know there's a lot of questions. Tomorrow we're talking about restoration, and that's a better time to talk about them. But these are foundational life principles that are critical to what we want to learn. Let's think about this oneness or belonging together forever. Ephesians 5:31 it says the two will become one flesh. So how do you do that? One plus one equals one. Even if we just getting married, God declares us as one. It's like a special force around us. So oneness is difficult to understand. Yes. But it's revealed in the gospel. Christ and the church are one. So what does that mean? It means that Christ mysteriously works in us as one. He doesn't want us all going different directions. Jesus Christ is the head, so we want to all go his way. And then Christ can exercise his will through us. So oneness brings about an amazing transformation in our lives. It introduces a growing pattern that will never stop. Have you ever heard of the atom? Like the atom bomb? There were two bombs dropped on Japan cities. One bomb would destroy most of the whole city. Where is the power from?
Kodi bomba limene limpamvu yake inachokera kuti.
Can I suggest that the atom is a good example of the oneness of marriage?
Kodi lingangonena kwapa kuti bomba la hapo mulimeneri limasonyeza umodzi umene somapeleka mpamvu mubanja.
So we have the whole, the oneness.
Tili ndi chimodzi chonse cha tunthu ichi.
But we have the parts to that oneness.
Koma umodzi umene u ulinditatingolo tomangirira umodzi umenewo.
We have the nucleus, which is the very center.
Ndipo zinakuchema nucleus. Tinataki posaoneka ndi maso yayi. Koma tikupanga bomba.
But we also have electrons, which are tiny particles running around and around that nucleus.
Ndiye mkati mwa nucleus tipetatikotikonoti mulitinachitochedwa electrons. Tinake timayenda ngati magesi. Toti timetikonotikono tizipatikizana tizipanga umodzi umenewo.
Everything's made out of atoms, even this.
Ngakaretu ichi sabwi yabange kuchokera ku atom yemweyi wazinazimono zimokhala chimodzi ichi.
But if you take one of those atoms,
koma ukachotsa chimodzi chimodzi cha bomba la atom lija,
and you force it to split,
ndiyo mwe kampamu kene kache kapadera kama yambika pomp, boom, ndiyo bomba limene limaphulika boom.
Where did the power come from?
Kodi mphamvu yake yaphulika bomba iyi.
It's so tiny.
Yachokera kuti yachokera opo kuti chimodzi chikuchosaoneka nemaso chija.
You see, marriage has a special force about it.
Mukudziwa kwanga adulisa mangonika kunja kumari ni mphamvu ina yake yankatikati ya mphamvu yosaoneka ni maso.
And that's why it's oneness forever. Only death is to separate it.
Ndifwaje akuti umozi wa banja u ndi wamuyaya ngati pamakhala kusiya ngati tipati pakhale kusiyana ndi imfa kumoso maipemphero ya imfa yo.
God speaks about it, Jesus speaks about it, the apostle Paul speaks about it. We ought to believe it.
Mukudziwa Mulungu akankhulaza zimenezo, Yesu akankhulaza zimenezo, mtumwi Paulo akankhulaza zimenezo, ndiye ife tiyenera kukhulupirira.
So, how does it work? The husband leaves, the husband clings to his wife.
Ndiye zimabvira ntchito bwanji. Mamuna amasiya atate, ndiye mamuna amakaphatikiza kukalukamirana ndi mkazi wake, ndikupanga chinthu chimodzi.
And then there's that marital oneness.
Ndiye pamene paja pali umodzi ucha tsopano wafika.
So it includes physical oneness, soul oneness, spiritual oneness.
Ngazinthuzizi kuyambira kuthupi umodzi, kumoyo umodzi, kuuzimu umodzi so.
So let me try to explain more practically what that means, okay?
Afuna kulongo sonye bwino kuti zimenezi zimachitika bwanji.
But before I do, I want to just share a little bit about the idea of divorce.
Pamatisana gawane zimenezi ndifuna ningogawana nanu pangono zamene mabanja amathera.
You know, the pastors in Nairobi were kind of jittery when I was speaking on marriage.
Mukuzola azibusa aku Nairobi kukaya bwana abusawa akuti mena mankhula za banja amakhanga tizinthuzo zimapo zimaopheza kumanjenjemera nazo.
They said, we don't know what's happening to our society.
Akuti zimezi kuchitika mabera mwathu musikuzwa ndizotani masiku ano.
Now we have the women are getting divorced.
Ndeti kuona pano amayi sopano ndalame ndokapita ku court kuti mamuna anga ndikumusiya. Wasaka mkazi mamuna kumusiya mkazi ya.
They never would do that before.
Zimezo zilai kunalibe pachiyambi koma masiku ano mkazi amapita kwa duwa samani. Ali amuna anga ndikwasiya ngatana akwatira ndiyeyo.
So they wanted them. So they wanted a message on marriage.
Yet if right in fact we know who's out tenga, wow, what mean? Come on, man, see what you out what mean?
But let's think about divorce a little bit here.
Yet you have to bring on a zama chedwe abanja sopano.
Divorce is built on a lie.
Mukudziwa kuti kwabanja kumayambika pamabodza.
Yes.
It says that what God made one is no longer one.
Zimanena kuti Mulungu chipanda chipanga kukhala chimodzi si chimodzi so yayi zonama zimenezo.
Oneness, when your divorce comes about, it accepts waywardness.
Mukudziwa ukafika kuna kuti apa ndeti kusiyana zimapangisa kuti mkazi azipanga zache ukuzachiwerewere mamuna so azipanga zache ukuzachiwerewere.
It takes away the possibility of restoration.
Ndipo ndinthawi zambiri mkazi akangomvedwa kuti ali ndi chibwenzi mamuna so akakhala ndi chibwenzi mbali inayi kuti mwabwezera mphanya pamodzi zimapanika.
So they try to live their lives separate.
Ndiye kenako amata pano pangokhala aliyense aziyendera yache yache.
What's the lie? That divorce is better than marriage.
Kodi bosa lilipati. Ndiye amakhanga kuti kusiana kumakhala mapangaza iwe zilibwino kumapangaza wekha kusiana kuti ukhale pa ukapolo ndi wina wache
it's not
zizonama zomene
in America well, America it's very well proven
mukudziwa ku America kumene kwabusa wa anthu azitsimikizira zinthu zimenezi
that every time divorce happens the woman's status goes way down the children suffered dramatically
aku America kwanapeza kuti ukwati ukangotha mkazi akangomusiya mamuna nthawi yomweyo mkazi amamba kuoneka kuti awoti umbeta wamba kwapweteka ananso kumaoneka ayimaima mphepene mwenjira akupempha mavuto
So what does Jesus say in Matthew 19:6?
Nanga Yesu akunena zotani ku Matthew 19 ndime yake ya 6 sija.
It says consequently they were no longer two but one flesh. What therefore God has joined together let no man separate.
Ati chimodzi modzi so sari awiri koma ali tupiri modzi. Kotero chimene Mulungu ana chimanga pamodzi munthu wina asachirekanitse.
You see divorce is from man. Not from God.
Mukudziwa uthakwa kwatidu ndikwa umuntu mabenzo awu muntu kwatsoka kwa Mulungu ya.
When difficulties come what we need to do is reach out to God.
Mavuto akayamba sikuti kuti zithere kompo ya. Tiyanganene kwa Mulungu kuti athakwanye mavuto.
So God it says has joined together, okay?
Abantu Mulungu wachita kuzimangira kulumikiza pamodzi. Kwatsakala muntu kuzilumikiza ya Mulungu.
So that's God's design, his proclamation.
Pamene pondeni chikhazikizo cha Mulungu chirengezo chimene Mungu analengeza.
Now, let me make a comment on remarriage.
Ndiye tatiani soti nene kuti kodi ukakumusiya wina ukamkwatira wina.
Now, I want to say here and acknowledge there are different opinions among Christians. That's fine.
Ababa ndinenere. Pabweratu malingaliro osiyana siyana apa okhuzana pangani imene iyi.
Yeah. But we're not going to get into that today. But Jesus said this in Mark
10:11.
Whoever divorces his wife and marries another woman commits adultery against her.
Abudari yese amene asiyana ngikazaje nakamukwatira wina akuchita chigololo.
To me that's very clear.
Inetu izi zikumveka bwino bwino palibe bela bela chechemesa ira. Sakunena apo mophiphirisa apa ira.
Can I ask why does Jesus say it's adultery when you remarry?
Chifukwa chani Yesu akunena kuti ukamkwatira wina ndi chigololo chifukwa chani?
Except that they really divorce is just in the minds of man not in minds of God.
Chifukwa akamati kusiyana kwati sizina chokere kwa Mulungu koma mwanthu. Mulungu zimenezo maganzo make mulibe kutha kwa ukwati.
My point here is that oneness is for life.
Ababa mfundo ilipone na kuti umoji ndi wamuyaya sumadukaso panjira.
1 Corinthians
7:39. 1 Corinthians chapter 7 ndine yake ya 39.
It says a wife is bound as long as her husband lives.
Akuti mkazi twa mamangira pa lamulo wa banja. Pamene mamuna wache ali ndi moyo.
But if her husband's dead, she's free to marry whoever.
Koma mamuna ayo atamwalira pamenepo mkazi wa masuka kulamulo la ukwati ndipo akhoza kukwatira amene afuna koma mwa ambuye bwino bwino. Bwino mwa ambuye.
So what's happening when there's this oneness? I want to give an illustration of what oneness is like.
Tani tuone umoja umene huu ndifuna nikupasa chithunzi kuti umoja umene umatanthauza chani.
Think of a big estate with a fence all around it.
Inayo ndikuganiza zaba malo ena kapena owetherapo ng'ombe kapena kumene kumalimirwa kana ndichimanga malo akulu oyikidwa waya wonse wozungulira.
It's so big I can walk for miles and not ever see that fence.
Kuyenda chiulembi chautali mkati mwamene mwamalo amenewa osafika kumapeto kwa waya kumene anayika malire.
That big estate is like our marriage.
Mama mimi akunga tamene waolima waulimikandu wangombe kaolima kwa chimanga zimafanana nazo ndi mabanja athu.
As I said, my wife is in America, I'm here and where? Malawi. But we still want.
Abamonga mwamvabe abusa kunena kuti akazao ali kuti Palitu nyanja pakati apo afika kuno koma ndi ali chani
oneness doesn't mean I have to be hooked to her all the time
sikuti mera kana kumozo mene ndiye kuti basi angokola na ngati mbeza ndi azikosatikana kuli kozeria Koma, koma, tu koma.
If all of a sudden I start thinking of another woman,
oh,
that fence comes right up.
Say
it, stop, right? Yeah, because I have a circle, we have a circle around us. When you love each other, you have absolute freedom. But if your mind, your heart is not pure, then you have a lot of rules that always haunt you. You know, spiritual oneness is talked all about this through the scriptures. 88 times in the New Testament it says in Christ. Do you think God thinks about us being one with Him? Eighty-eight times, He's thinking about it all the time. Because He's counting on your faithfulness. He wants your heart. He wants your dedication. He initiated His love to us. That's constant love. He died for us. What holds you back in loving God with everything you have? Don't doubt the one who feeds you. He loves you.
Amen.
And this is a spiritual picture of what's true also with marriage.
Amen.
So, what happens when there's adultery? Or should I say the spiritual adultery? Spirit of adultery. Jesus said this in Matthew 5:28. I say to you, everyone who looks on a woman for lust, for her has committed adultery with her already in his heart.
Yes, I
don't even have to do anything, just in my mind. Why? Because you're breaking that bond. The oneness means my wife, my woman, the only one. If I delight in another woman, it means I leave the devotion to my own. If there's a spirit of adultery in your mind, tell the Lord right now, forgive me.
Amen.
You see, the problem is this. It goes against the principle of oneness. The two are one. You can't separate them.
Mm-hmm. mkangano wa mfundo lijalo umozi jamene mukwana likazika kuti apa pakha umozi.
So adultery is going against that truth and trying to live apart from it.
Mumvesese bwino. Ndechigororo sikuti wakagonera kuti nkazi kana kugonera kuti mamuna iya. Koma malingaliro kwako muntu wapanga chigoro chawo kumukhumira mamuna akuyenda. Kuti ndamenoka mamuna kuti kwa mene wavalira kuti 12 chama ndikongeresa wapanga chigororo kale. Ndezimenezo uko Jose usina kuti ambuye ndikhululukireni.
The spirit of criticism is the same.
Koma sopali nzimu wosinjirira.
What did you do that for?
Iwe unachitira chani zimenezo?
Is that oneness?
Umene ndi umozi kumba kusinjirira na Jose.
No, we're enemies. My word's best. That's why couples can't argue. When you argue, already Satan's there.
Muma ungamba kukangana mbanja sasa na mate ehe ni mafuta mutero tamenya sombama.
When you have a spirit of criticism, it means already that you have accepted Satan's lie about oneness.
Ukakala ndenzimu wasinjirira ndekuti wo walandirira tunzimu wa Satana ndierekezi. Ndimzimu uchaonena kuti apa musiane kwapa musakhale so amodzi ya.
So when a wife says, okay, I'll submit to my husband, but inside your heart, oh, you know, you think something evil. Okay, let's talk a little more positive here. This is one of our foundational truths. Number one, never consider divorce or separation. Because you're giving in to doubt and fear.
So mukangoma kulingalira zosiyana banja mukubweretsa mantha ndikukaika kaika ni mantha.
Now how are we going to firm that oneness?
Nanga ife tena kumanga bwandi kulimbikitsa umodzi umenewo.
We're going to spend time together each week alone.
Tikakhala mamuna ndi mkazi mbanja tiziyesetsa pa sabata kukhalira pamodzi ndi mkazi ako paimodzi pamodzi. Wasakala pa bedi pokhapira kunena mukamayenda.
I know you're so busy.
Nimadziwa ndinomphotanganidwa.
But this is what our church does back home.
Koma izinzimene mpingo wabusawa umachita ku America.
That the not in America, in our own church.
Wamene mpingo wathu zimene umachita.
Hey, we say, all right, the pastors can, you know, you take your wife out. We expect the pastors to be with their wives, have a date one time a week.
Aba akunena kuti kutheka kuti mbusa onkhristu nchalichimo pa mulungu paja osati kuti akazanga munanga tatiye ndigwirane ni manja tizienda museu mwaziti oona shosholo.
Yeah.
You go for a walk. We end the show solo.
You just talk about something somewhere.
Hey, we end and it too.
We want a complete.
They say they refuse. The men and women, they refuse to work together. Probably once they refuse.
Okay. You have to think about God's command in your culture. That's your job.
Ndikutenga lamulo la Mulungu. Osamayang'anira pachimiyambo yanu iya.
Okay, in America, I'll hold my wife's hand in public.
Mukudziwa, kuAmerika akusawa. Mkazi wako, amangwira zanja. Panji akuenda munsi kwanhu akuona mkazi wako. Palibe vuti.
Yeah. You might not do that culturally here. Mwina, it's up to you.
Mwina kunoko, mwina ni malawiro kuno eh. Oh, kuma muyambe. Muyambepo. Amai abambo. Tiyambepo kwatenga muna tukaza kugwirana apo pobwera pa stage pobwera apa basi titagwirana manje kukopatira na mapewa kumabera.
But you see, the truth is there, so you have to say, Lord, how am I to express that oneness? So let me give you an example. What if my wife says something, or say I say something kind of mean or misunderstanding to my wife?
Ngobera chitsanzo ine ntango timwina ndikuyankhula china chake kuti mwina mkazi wanga ndamupanga kuti ye asandimvetsetse bwino kuti mwina akabeta kuisa lapo pangono.
Maybe she feels like reacting and coming back more negative.
Yes, ona yeso pomva mene mayankhulo acha afuna kuti andibwezere ndimene mamuna wanga uchi wandiyankhulira ndimuyankhenso kumene andiziwe kuti ine sili kuti ndimamudandaula iye.
But maybe she could instead say to affirm oneness.
Mwina akoza kunena kuti mwina bache kuti atsimikizire umodzi oinde.
You look upset. What's the problem?
Mwina anthu izinaso umanyamula nkhope yako iwe umamuna unani na unayambirira uja. Ndikumangana kuti simani mbendenda wabisapo pati.
You see, not reacting but coming along the side.
Koma chimafunika ndichonena kuti iwe usachite ngati kubwezera iya. Koma ubwere mofewa ndikuzayima pafupi ndi mzako yo bwino bwino.
Another thing we need to do is completely forgive one another.
Koma chimene timafuna kuti tichichite kwambiri zikachitika ngati mezi ndikukhulukirana kwa mtunthu. Kukhulukirana monga amodzi, kukhulukirana kwa mtunthu.
It's good to express affection to one another.
Mumadziwa timafuna kuti zionetsera chikondi chathu kwa wina ndi nzachi. Kuti nimakugomera kumkazanga, mamukazanga inaso amuna kuti makugomera.
It's good to talk to together.
Madziwa zimafuna kuyankhulana wina ndi nzache. Komana kuti kufunsa zabwino et.
So let me ask you. Okay?
Ndifuna kufunsa ndikanthu kena.
How many here talk with your husband or wife at least 3 times a week for more than 3 minutes?
Ndiyangati pakati pathu pano, et?
For more than 5 minutes, let's say, okay? 3 times a week, more than 5 minutes.
Ndiyangati pakati pathu pano. Amene amakhoza kukhala ndi mwamuna ache ndi mkazi ache, pakatapu pa sabata, ndikuyankhulana nkhani zokoma zabwino, 5 minutes, ndikumaseka, ha ha ha, ndikushekana, ndikuchokako. 5 minutes, ndiyangati. Alipo!
Now here, you're supposed to model oneness.
Ababa umafuna kuona chachitsanzo cha umodzi.
You're like a two-headed monster.
Tibaba mukukanda kuna kuti uyu wangalukira nzacho uyu wangalukira nzacho mwa imamo mosiana.
No wonder you have trouble, you never communicate.
Baba bwana vuto kulumikizanazo kwa chokera.
I tested myself.
Ndinazi pasa yeserondeka.
And I analyzed 1 week with my wife.
Then ndinafuna kuika muyezo sabata limozi pakati pa ine ninkazanga.
And I said, okay, let's see if the things we didn't argue, but I was trying to see what we differed on.
Sikuti tu amakangana ya. Koma ankangofuna aike muyezo aone kuti kodi tasiyana pati. Ine ndi akazanga.
We had 4 differences.
Then ndinaona zosiyana zinai zime zinaonekera. Ndeka muyezo.
One was about raising children.
Choyamba chinali kuti mene tikuyanganirira ana tukaleredwe kana.
I think 2 with education of our children.
Chachiwi chinali kuti maphunziro ana athu angangamakhale bwanji.
1 about money.
China so chinali so zaza chuma chipasa vathu mati mafuta ngakhale kwa kwabusa. Zinavutanso.
Okay. So each time,
ndaina iliyonse,
I had to come back and say, why do we differ?
Chifukwa chani timabwera ndikumakhanga titasiyana pazina ndi zina mbanja.
Here's my wife, she's smart, she's clever, she understands the hearts of my children and situation. Why are we different?
Ababa ndi mkazi wanga ndi wabwino bwino komanso ndi wochenjera bwino kwambiri komanso amadziwa ananga bwino bwino apa nanga chifukwa chani pokhanga ndi pali kusiyana kumene kwabwerapo chifukwa chani.
Now I'm in authority. So I say, oh, never mind.
Ndiye mwina ine nafika pa ndona ah mwina zimene zilibe nchito.
Is that oneness?
Umene ndi umodzi?
No. Talking to her, does that mean I'm still in authority?
Ineyo kuyankhula ndiyeyo. Kodi pamene posi kusonyeza kuti ineni ndili pa udindo?
Yes.
Mimi wake mutu ndine.
Because I need to make the final decision.
Chifukwa ine monga mamuna ndamene ndimapereka chiganizo chomalizira kuti nyumba muno mukhale mwakuti zayimira pompo mogwirizana koma.
I spend time, when I'm home, I spend time every evening with my wife talking about a half hour, talking a half hour to an hour, and then praying.
Abusa wakumuza kakala, ama kala yuwo, kukwana mwamine sisate, aku yangu wandaka zao, moseka, mokambila na mwino, kuone sana njilamina nga kakale, kutimbanja wali kare la mpamfu.
Amen.
That's why we don't argue.
Njifuwa jake, nyumba mwao, simuzabeza, aku kanga na mwea.
We're sharing, we're praying together.
Tima gawana, komanso tima pemphelela limodzi.
Do I have a television? Yes.
Ine, bango tima television nalimo, yalimo.
I don't watch it.
Koma ndibe nazo kanthu zimesi maziyangana yangana ine iyai.
Shut it off.
Ine oni mazoti asanta ine usionela kanema iyai ndima mchosa apo kwamene ndikamba kuona tikambira nazo tani nyumba muno.
No time for it.
Oda, izi kama kwa kamina pa television, tali sinaswa kakwita na muna kote karungani mazuti ya ikoma Nigeria ya kukondwe resa nifani mwone rebu.
But you see, what is my commitment? My commitment's first to my wife, spending that time with her.
Kwa mano, tima ona kudikwadine, ine mfundo yanga yamba, ndiyo tani. Ndiyo na kudine yon, ndiyo na kuzipereka kwa nkazu wanga kwa mbiri. Ndizipereke kwa nkazu wanga.
Amen.
There's many ways you can affirm one another.
Bani njia zambiri zimene mumakoza kuchimikizirana bakati pamamuna ninkazi kuti tili amodzi fe ndipo timakondana.
So that's the affirmation of oneness. I'll just talk about the attitude of oneness and I'll close.
Mene mondimene umakalira umodzi simizo maso tieni tiyanganeso pamene zochitika mu umodzi zochitika tu muli mmodzi kumazotani zochitika.
You know, if you plant something, say, in a yard, maybe I plant a lot of corn. Then you see, that's going to grow. If I don't do anything, anything's going
to grow.
When I determine in my heart to love my wife,
ngati ndatsimikiza mu mtima mwanga kuti ndifuna ndizimkonda mkazi wanga,
and you're going to have to reaffirm that commitment every day.
Ndiye umafuna utsimikizire kuzipereka kumeneko tsiku ndi tsiku.
What happens is that my heart becomes focused on her.
Chimachima chitika nchonena kuti mtima wanga umafika kwambiri kandikidwi kumayangana kwambiri pa chikondi chomkonda mkazi wangacho.
And so that phrase from the Old Testament comes to my mind.
Then there's also mau chokeranso ngakayo kumachipanga chakale chija amafika ngakhaleso mmalingaliro anga.
Delight in the wife of my youth. Right?
Kuti ndikonde mkazi wa unyamata wanga.
That's the one I married. That's the one that is with me my whole life.
Ndamene ndini namukwatira ndili nyamata yemweyo ndizakhala naye mpaka muyaya.
I'm going to fight temptation by affirming that love for her.
Ineyo kuti ndigonjetse mayesero ndichitsimikizo chimene ini ndatsimikiza pa chikondi cha mkazi wanga.
I'm going to trust God to fulfill my own desires.
Ine ndizamdalira Mungu kukwaniritsa zosowa zanga mnyumba mbanja langa.
That's agape love, remember.
Kuti ineyo ndikozo mkumukere pako kuti ife tena kukhala anthu okonda basi.
And for the wife it's that submitting.
Nde takumbukiraniso azimai kuna kuti inuyo ndiwo gonjera.
I have those needs, those desires. That's okay. I'm going to serve and let God take care of my needs.
Ineyo ndikuzapaliza zosowa ziwiri zimene zikukonda kugonjera koma pamene ndiye kuti ineso ndione kuti ndikwaniritse kuti Mulungu ndimtumikire kuti Mulunguso akwanirise zosowa zangazo.
We refuse to get bitter.
Tieni tizikana ku kwetekedwa ntima tizikaniza ndisamakwetekedwe ntima ye hayi.
We quickly apologize for wrong.
Tieni mwansanga nsanga tikachimwa ife amai abambo tizifumiza kunena kuti pepane abambo pepane amai nakula kwirani sikuti usungunuka ukanena choncho.
I hope to tomorrow to start talking about that friendship stage of marriage, the intimacy.
Ndifuna mawa ndiyankhula za chikondi za ubale umene umakhala mu ubale. Amu makhala mubanja chibale ndi chikondi chimachimakhala mubanja mawa tifoka kwambiri zimene zozo.
You know, it tells husbands, be gentle with your wives.
Mumadziwa akunena nazo kuti inuso abambo,
or God will not hear your prayers.
Akuna kuti abambo mukhale ofasa ndi akazi anu ngati mumapanga zoipa ngakhale mukapemphera Mulungu mapemphero anu samamva.
I think it's 1 Peter 3:7 or 8.
Amen. And 1 Peter 3:7 kapena ya 8 yo.
So here you're a pastor, you're preaching.
Apa iwe ndiwe mbusa ndithu kubangula pano ndithu kulalika kwa mphamvu.
But you know, in the back room is your wife who is unhappy with you.
Koma ukubangula pano ukuzwa kuti koma nkaza ngadu panambo ndi yangana kutachiona ni chiwanda.
And you're telling her that. And you're telling everybody, I can pray for you.
Yeah, Papa, you're my mom. We're not going to be so proud of you. We're not going to be praying.
Do you see the problem?
But my son, I'm going to be praying for you, Papa. Ubembele odwala kunyumba kukutiso matenga. Koma ubembele odwala alipo pa yena.
Oneness is that special prize that brings joy to our hearts.
Umodzi ndi mphatso yapadera imene inabweretsa chimwemwe ngakhale kumitima yathu.
That joy, that peace in our relationship,
chimwemwe ntendere pa ubale wathu.
And makes a home where everybody wants to be.
Komanso amapanga kuti pakhomo wina aliyense akafika azoona kuti mamuna kumathamanga kuchoka kunyumba ndikakomane ndi akazanga akazi somanena kuti ayi mamuna ngasandipeze kunyumba ndili kumapemphero akandipeze kunyumba.
So, a friend of one of my children recently said when observing our family,
unzache wa mwana wathu kunyumba kwathu ku America ko ananena mawu awatsikuna atabwera kunyumba kwa busa wakuzacheza.
I don't understand.
Akuta sendi kutha kunzetsetsa bwino ya.
How can you have such harmony in your home?
Atutona muli ngwirizano kwambiri mbanja mwanu mukhoma kuno pangwirizano kwambiri ndapasirira kwambiri.
It starts with my wife and I.
Zinambi because what I mind ndi abusa wa mnyumbamo.
I challenge you to affirm your love for each other every day.
Ndifuna ndikutsimikizireni kuti inuso muzipanga chitsimikizo choona kuti mbanja mwanu muli umodzi tsiku ndi tsiku.
No more arguing. I'll show you the right way tomorrow.
Osa ka mango kangana kangana ya. Mawa tuone tsina njira yopewa kukangana ko.
No more thinking about others.
Osa maganiza kuti abola ndikana kuti ndicheza nduja. Bwana kana patina nduja. Iyai.
And tomorrow I'll ask you, did you spend time talking to your husband or wife, you know?
Ndiye mawati fusa funzo tikachoka patizika chita akuti akati fusa funzo kuna kuti mutapira kunyumba mwacheza mamilese angati ndi amuna anu ndi akazani.
Wow. You know, it's a real funny thing because I give this assignment to couples.
Zikoneka ngati zosekesa eti koma abusa wa aziyeserapo kumapasa mabanja yena kuti mukapita kunyumba muzikangocheza nkhani mukaone kuti mazikhala bwanji.
And they sit down.
Ndiyama khala pansi.
And they don't know how to talk to each other.
Basi kumangolangana wina kumangana kuzangana kumbali. Wina kumangana kuzangana kumbali zaidi.
It's like they've been strangers for 30 years, you know.
Kumangokhala ngati makhala mbanja mozaka fate koma ukhanga kukhala ni mulendo.
Do you remember, you know, a bad marriage doesn't follow God's design.
Mukudziwa mukumbukire paja kuti banja loipa ndimeisana tsatire dongosolo kamuna chikhazikiso cha banja la Mulungu libana likhazikitsira.
But a good marriage does follow that design.
Koma banja labwino ndimelimatsatira dongosolo la Mulungulo.
A mediocre marriage, it sometimes follows God's design.
Ukwatinda wina wapanda dongosolo wapakatikati nthawi zina umatsatira dongosolo lanu koma sinthawi zonse.
Now we're on to building a great marriage.
Koma ife tolinga tathu pano ndikumanga banja la mphamvu.
I hope you can come back tomorrow.
Ndikukhumbira kuti mawati bweret ndizabwino et.
Try to be on time if you can.
Mwese tomorrow kubwera nthawi yabwino kuti tiyambe so nthawi yabwino.
And wise, just think, if you want to talk to your husband tonight but he doesn't want to,
tango ganizani mwina amai mamadzulo anofuna muzika yankhula ndi amuna anu ndi akoneka amuna osafuna kukuya nkhani angangana kumbali mangukangana mangangana kumbali.
How do you affirm oneness?
Pamenepo mutsimikizira bwanji umodzi?
By submitting.
Pamenepo kugonja.
Just Okay, that's fine.
Kwaati jabu ino uyu saku ndi yankha koma be ndi mugonjera we kumukhabe kuma mugwinda kuna mapewa aba iya zikara. Yozo mugwinda kuna.
This man has a gift of tongues. I can understand. I don't understand. Let's close in a word of prayer. Oh Lord, what a great God you are. You want us to celebrate the most wonderful things in this world. Forgive us for being so blind to what is so clear in the scriptures. Now where we have hardness, please soften our hearts. And we're asking you, Lord, to give each one of us a great marriage. We talked a lot about where to go, but we really are not good about how to do that. Thank you for your patience with us. Bless and keep us in Christ we pray. Amen.
Amen.
Session 4, Oneness Forever. Life Principle 3, Building a Great Marriage by Paul Bucknell. Translated from English to Chechua by Roderick Banda. Discovering Faith, Forgiveness, and Friendship in Our Marriage. Produced by Biblical Foundations for Freedom. www.foundationsforfreedom.net. Releasing God's truth to a new generation.